Kulumile ukhuluma makhelwa indabasha athi kulumile ukhuluma makhelwa indabasha amakobo.
Yeah.